Tihe mauri ora. Tihe uri uri, tihe nako nako, ka tauha te rangi e tū nei, ka tauha te papa e takoto nei, ka tau, ka tau, te matuku mai i rarotonga, ko ia i rukuhia mana wa pauroto, ko ia i rukuhia mana wa pauwaho, hakatina kia tina, te more i Hawaiki, e pupu hoki ana, e wawai hoki ana, tā rewa tū ki te rangi, ko ia i eke, eke panuku, eke tangaroa, whano, whano, hara mai te toki, haunge, hui e i tai ki e. Ko te timatanga o te mātauranga, ko te tuku haka moe miti ki te atua, kia i o matua kore, nāna te korori a wairua, nāna nei ngā mea katoa. Karere aku haka aro ki ngā mate o te ao, haere, haere, haere ki Hawaii kinui, Hawaii kiroa, Hawaii ki paa māmao, haere atura. Hoki wairua mai ki ngā ungaora, kua rā hiri mai ki raro i te tuanui, o te nei whare, tēnā koutou katoa. Ki ngā tiati, e aku rangatira, tēnā koutou. Ko ki tāna meo ni kau pāpuni hā tōku ingoa, ko tōku kau papa kōrero, whānau, hapu, iwi, ko te hea te mea nui. Ka whāriki hea he tawira o te whānau, hapu, iwi, mea kunawe, kāti. Te piko te māhuri, te rā te tipu o te rākau, ko te whānau te mea nui rawa tiki au, he tō tara wā hirua, e tū nei. He uri, no te tai tokerau, no te tai rā whiti hoki. Ko te whakawhanaungatanga, te aroha, me te whakapono, tētahi, ki tētahi. Ko te mahi tahi, te kai tahi, ētahi mai haka hirahira, kia mātou. He maha aku whanaunga, kai ahi treiria, kai tā maki here here, kai o pōtiki mai tawhiti, kai te hokianga nui ākupe, puta noi te ao. Uia mai te pātai, mei koe ahau, he uri no rāhiri, taura mo koirunga. Ko te hiku tū te hapu, ki whirinaki, kei hokianga o ngā puhi. Toko maha ngā kuia me ngā kaumātua katatū ki ngā hui marae o te hikutu. He kōrero, he wānanga, he tau patupatu noki, anei te mokapuna o te maunga tapu o te ramaroa. E pātoreo hei, e te tai rā whiti. Kato kato hai te aroha i ahau. Taku to he rawariki, taku to he rawariki. Kura ki uta, kura ki tai. Tui a te mahara, kei te tarata. Ko Ngāti Rua Tākena, te hapu ki o Marumutu, o te whakatohea. Ngā tau e rua ki muri, i haere taku whānau ki te hui o te tarata kai o Pōtiki. I hakaena e mātou, ngā haka mō ngā whenua raupatu, mō ngā mate, aue harakore, mātātua, tā wharautia, mātātua, tā wharautia, mātātua, tā wharautia, marama, hō. Wana taku patiki koe tiki atu ki te tahatu o te rangi kuku me maira haere mai, haere mai ko ngā puhi kai ariki ngā puhi taniwha wā ngā puhi nui tonu we. I te tau kua pahure i haere taku whānau ki rua peka peka ki te tau toko i te karanga o ngā puhi ki te tai tokerau. I tū te iwi ki te haka, ki te maumahara, i ngā rā pakanga, ki te Pākehā. Puhia, puhia, tsoutahi ai te iwi, rūwā peka peka, hōhā. Tsū te whatewha tsū ki te whakatohea, tēnā te whakatohea, e muri wai, e tsū tāmure, anei tō mokopuna, e tangi wāwara nei, mo te waitai, o waiotahi. Te takere o te pipi i whāngai i taku iwi o te whakatohea. E mate mate aone ngā pipi mo taku reanga. Pōko kohua, pōko tifa, te hamuti kau. Te kino hoki, he paru paru e pā mai ana ki taku kāpata kai. E rere ana tēnei mea kino, ki te moana o toi te huatahi. I rere mai aku waka, i ta whiti nui, i ta whiti roa, i ta whiti pāma māo. Ngā puhi ko haurau, maranga mai e te iwi, au wērā te hikutu, taku iwi o ngā puhi, anei tō mokopuna, anei tō huanga, e tangi ko whiowhiona, mo te awa o whirinaki, taku wai heimoko, taku wai tapu, taku waiora. E ai ki ngā kōrero, mena kore he wai, kua kore te tangata, nō reira, kia mana wanui tātou, e marama. Ki te kōrero ngā taiohi i ngā kaupapa, i te mana o te kaitiakitanga, o te tangata whenua. Mihi mai ki te pau, haka ki wā, ki te rua tangata, ki te reo te wai. O ko pako, e ngungurui honei, te ramaroa kairunga, taukiri e. Ka tiaku kōrero i konei, e ai ki tā himi hēnare, ko te reo te mauri o te mana maori, e tū, kia matāra. Ki te kore ngā tamariki taiohi, e tai ā whānau ki ngā hui, e tū, hei kaitiaki, e tū, hei kaitiaki mō ngā taki o te whenua me te moana. Wā kai hinga we, kai mate au we, kai ngā hapu me ngā iwi, e kaha naki e nei tū wā huatanga o tū wāu kiuki. Kia ita, nō reira, e ngā mana, e ngā reo, e kuka rangamaha, hau mataoho, kia ū, kia mau, kia hiwa, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.